niwe chini yao. Wanaotafuta maisha yangu na kutaka mikulipoteza.
Puja 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 we kwa jina la Yesu. Puja 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 we kwa jina la Yesu.